Fisher.
Cookie pan, cookie pan. Grenade official. Nakatoleka.
Twelire.
Nakatoleka.
Twelire.
Nze ne babirye tuleke.
Twelire bino byaffe.
Byobula. Byobula. Wampa lesoni. Kakuwa reasoni. Erinde gwe tebutula. Sikukutika oba osanga. Alali mujuba. Masiba katambala. Alali mujuba. Ebedala mufanagana. Sali diskutiko. Molitu identiko. Sicha njagala mizeziko. Bubaka kamu yisemu. Molingo uya. Nakatoleka.
Twelire.
Nakatoleka.
Twelire.
Nze ne babirye tuleke.
Twelire bino byaffe.
Byobulamu. Nakatoleka.
Twelire.
Nakatoleka.
Twelire.
Nze ne babirye tuleke.
Twelire bino byaffe.
Twabuka sonko, nobwe twabuka sonko, kimanyi tulisomoka n'ebiwonko. Bino bya buntu, tuli nkuba kavulu, bobe ng'oyitibwa nankulu. It's true, toluyi tolunkulu, njawula mayina ku nsonga enkulu. Tolemeza munawe, nali mmanyi egwe babiri emukusooka nange. Okuva lwe twava ku ssomero ebbanga libadde ddene naawe. Nawe okiraba mulinga binusu. Tonnenya nnyo naawe. Naawe. Nakatoleka.
Twelire.
Nakatoleka.
Twelire.
Nze ne babirye tuleke.
Twelire bino byaffe.
Byobulamu. Nakatoleka.
Twelire.
Nakatoleka.
Twelire.
Nze ne babirye tuleke.
Twelire bino byaffe.
Soni, kakuwa rizoni, erinde kwa tekutula. Siku kutika obo sanga. Alali mujuba, masiba katambala. Alali mujuba, ebedala mufanagana. Nakatoleka,
twelire.
Nakatoleka,
twelire.
Nze ne babirye tuleke.
Twelire bino byaffe.
Remember where you got it first. www.djericom.com